handling back.
It's a big match for you.
King's game. An eye for an eye. Kwa miguu kwa gari ni shoulder to shoulder. Naruka na ndege baskeri ya boda boda. High haters najua mewasha rekoda.
Habari zetu metengeneze ya mafoda.
www.tuwezekani.com.
Aupiga customer care yetu free call.
Washa jua, shusha mvua, bring the storm.
Kwa hali yoyote lazima I'm going home.
Let me tell you niko toka sijawahi kufake. Zamani maji ya kiroba kula one take. Squeeze mtu akitokea na chekea bank. Naingiza number TMs na toa change. Wakiuliza kusumi mimi wambi niko gado. Wakiuliza how I'm doing, wambi no struggle. Wakiuliza ya time, wambi mambo bado.
Wana mdo konge tuliza vya kipa. Tell me what you see.
I got no worry.
Ukiniangalia
wala sina pressure.
Tell me what you see when you look at me.
I got no worry.
Ukiniangalia
pressure, sina ga pressure. Pressure, sinaga pressure.
Ukinyangalia
pressure, sinaga pressure.
And when you give me love, you get the love. You got my respect. Kinivunjia heshima takupa dab. Nakatana ni take ya.
Nashusha mizinga wanapofanyia vikao. Sitakagi ujinga paka wanyoshe maelezo yao.
Wana lost ya udaku masikioni mwao. Supply umbea mtani kwa umeme wa mgao.
Wanafunja ungo, funja funja nas na mayai.
Wana campaign kwenye kiti changu hawakai. Nafoka na chokoza na kuwapia walai. Natoka nimechomoza nyota za wazingai.
Usicheze mnyama mwenye njaa kwenye field. Metembea seteleza kwa gandara ndisi. Nakubari unakatasi yari what you need. Agama people na mama watoto wakufeed. AM to PM miwa niko busy. Nairobi to Kampara you know what it is. Tupite Mombasa Tanga tukare what it is. No text when you drive niko speed.
Tell me what you see.
I got no worry.
Ukiniangalia
wala sina pressure.
Tell me what you see.
I got no worry.
Ukiniangalia
pressure, sinaga pressure. Pressure, sinaga pressure.
Ukiniangalia
pressure, sinaga pressure.
And when you give me love, you get the love.
You got my respect.
Kinivunjia heshima takupada.
Matata na nikiki. Pressure, sinaga pressure.